papwe batamo kama oyo nyine byonna manyiye bwagereka nawe lwosiza omwana ono temwayo batya kunyigire njogedde bino olwengereka ya mungu nze mundenya bondi mwaufu nemu omusayi gwaffe temubanga muyimbi genze gyekitone simanyanga yotiwa lwaki amagago gatabangukawo wenjagala tukonjole bwe muba mubuulirira abafumbirwa bagwangeko olubo olukiiko tukoye okutwambaza engoyo kima abakyala mu mwezi gumu onasiba engugu ekyo kibi walabye obukulu okukwatagana mu kola obufumbo yadde kyabutondo sala bwegeya nazaali bwa bunyolongo ate sekandi ye wa bukundya omeraza kizibu obukola combination netuba n'omuni nga buli kikyamu kimuyumbyako yasa ekikokoona kukyomera tambuza nnyo obwongo ojja kunfuna siri mu lwali jagala twawukanemokakasizza okuba omuyiya ensobe zikola okutatuuza baana kyenkanya abalenzi n'abawala twadde saliddwa katekezi tulinga katyabeegamye kuba zewofunganira lyakulanibi nebyo tukyawa tetukyabitya olwegoya takwagala byesonyiyo olwakusinga tulinga katyabeegamye kuba zewofunganira lyakulanibi nebyo tukyawa tetukyabitya olwegoya takwagala byesonyiyo olwakusinga magezi yadde mulina okusajjalata tiri okutufuulanga bupepi oze n'omukazi kyokka oyagala mbagulire mbatereyo amazimba wenemmere ofudde neiba mugazi bwatatuuka mu kifo ky'okumulenya osika mpale tolina kyokatoŋŋaana n'okukola mbasoberwa oyagala neyazika okuva ku peti ne bwe tufiirayo mwaffe okuziika tojjayo nga mwe bwe mufiirwa ngu mumasiga obanga n'awaga mutulabanga buyaya naffe twefudde tetukyanyega togwa palinda tulinga katyabeegamye kuba zewofumbanira lyepulanibi nebyo tukyawa tetukyabitya olwegoya takwagala byesonyiyo olumwakusinga tulinga katyabeegamye kuba zewofumbanira lyepulanibi nebyo tukyawa tetukyabitya olwegoya takwagala byesonyiyo olumwakusinga Yeah.